tonight to touch you.
Na yuko hapa magharibi leo akuguse.
Can you say amen?
Unaweza kusema amen.
Amen. Today I want to talk to you about the two doors.
Leo nitazungumza na wewe habari ya milango mbili.
I want to read from the Gospel of John chapter 10 verse 9.
Tunataka kusoma katika Injili ya Yohane Mtakatifu sura yake ya 10 tukianzia mstari wa 9.
The Bible says, I am the door.
Biblia inasema mimi ni mlango.
By me, if any man enter, he shall be saved.
Kupitia kwangu, kila yeyote ule mwenye ataamini, ataokolewa.
Jesus Christ is proclaiming that he is the way, the truth, and the life.
Yesu Kristo mwenyewe, yupo natangaza ya kwamba, yeye ni njia, na kweli, na uzima.
Nobody else can save.
Hakuna mwingine ambaye anaweza kuokoa.
Only Jesus can save.
Ni Yesu peke yake tu ndiye anaweza kuokoa.
The book of Acts chapter 4 and verse 12.
Kitabu ya Matendo ya Mitume sura ya 4 na mstari wa 12
tells us clearly that salvation is found in nobody else.
Inatuambia waziwazi ya kwamba wokovu haupatikani katika mwingine awaye yote yule.
There is no other name under heaven.
Hakuna jina lingine hapa chini ya mbingu.
Given by which men can be saved.
Ambayo imepewa kwa wanadamu ili wapate kuokolewa.
Who knows that name?
Nani anajua jina lile?
That name by which we can be saved.
Jina lile ambalo kwa hilo tunaweza kuokolewa.
If you know that name.
Kama unajua jina lile,
shout that name.
Piga kelele malalamika kwa sauti mkubwa jina lile. Jina lile, jina la Yesu.
Who is your savior?
Nani ndiye mwokozi?
Jesus.
Yesu.
Jesus.
Yesu.
Only on earth.
Ni yeye peke yake tu hapa chini ya jua.
Among men.
Katikati ya wanadamu.
Is the name of Jesus available.
Ni jina tu la Yesu ambalo lipo tayari pale.
Do you know some young people?
Unajua kuna vijana wengine.
Oh, they enjoy life. They think they are enjoying.
Wanafurahia maisha na wanasema mimi niko jene.
And they in the disco nightclub.
Anaenda mabar, mabwate nui.
They drinking.
Wanakunywa.
They partaking in much fornication.
Wanaingia katika uzinifu msharati.
But when they go home.
Na wakati wanarudi nyumbani.
They are empty inside.
Ndani mwao wanakuwa utupu hamna kitu.
They have no peace.
Hawana amani.
And then they say,
na kisha wanasema,
I cannot serve Jesus.
Mimi siwezi kumtumikia Yesu.
Because if I serve Jesus,
kwa sababu kama mimi natumikia ule Yesu,
I will have to stop all this pleasure.
Mimi nitaacha hii raha yote.
But let me tell you something. Jesus did not come to take away our pleasure.
Yesu Kristo hakuja kuondoa raha yetu.
He came to give us life.
Alikuja kutupatia uzima.
And life more abundantly.
Na uzima tele.
Now, let's say.
Acha tuseme hivi.
Such a young person as this.
Tuseme mfano wa kijana mmoja mfano huu.
Would die and leave this earth.
Amen akufa na naacha dunia hii.
And some young people they say, well, I will enjoy life and when I'm very old, I will call on the name of Jesus.
Na wale vijana ambao wanabaki wanasema, "Oh, sawa, mimi nitaendelea yangu kufurahia maisha na kujiburudisha katika ulimwengu na siku nitakuwa mzee, ndio ndaita sasa jina la Yesu."
What if you die before you think you will die?
Sasa inaweza kuwa je kama unakufa wakati ule ambao haukuzania kama unaweza kufa? Mimi naweza ku
okay. Now I want to tell you a story.
Acha nikupatie historia moja.
About such a person.
Ya mtu mmoja fulani.
He died.
Alikufa.
And the Bible says that we will all stand before the King of Kings.
Kama vile Biblia inasema sote tutasimama mbele ya mfalme wa wafalme.
Well, this man, he went to hell.
Huyu mtu Because
he lived like the devil.
Kwa sababu aliishi maisha sawa sawa na kazi za shetani.
He was so bad.
Alikuwa mtu mbaya.
Even the devil was ashamed to be seen with him.
Hata shetani alisikia haya ya kuwa pamoja naye.
Terrible man.
Mtu mbaya sana.
So now he arrives in hell.
Na sasa akafika kule kuzimu.
And let me tell you what happened.
Acha nikwambie nini kilitokea.
Oh, the population of hell. They come running towards him.
Bale watu wote waliko kule kuzimu kule wakakuja mbio sana haraka kwenye hiko.
And they say, hey.
Wakamwambia,
hey, we are tormented in this place.
Sie tunateseka mimi mahali.
The fire is burning us.
Moto unatuteketeza.
The worm is eating us.
Choto inatukula kabisa.
Do you know the name?
Unajua jina?
Do you know the name?
Unajua jina?
By which we can be saved.
Ambalo kwa hilo tunaweza kuokolewa.
Ah, the young man says, yes,
kijana,
I know that name.
Kijana anasema ndio najua jina lile.
They say, tell us.
Mwambie utuambie.
We want to get out.
Tunataka tutoke huku.
We cannot stay in this place.
Hatuwezi kubakia mahali hapa.
What is the name?
Jina lile jina gani?
The young man says.
Kijana yule akasema.
I don't know.
Sikumbuke,
I cannot remember.
Siwezi kumbuka tena.
People of Butembo.
Wandugu wa Butembo.
The name of Jesus is only available on earth among men.
Hallelujah. Kumbe naona waingereza wapo wengi hapa. Anasema hivi ni jina la Yesu tu ndio lenye liko hapa kudunia lenye linaweza kuokoa.
That's why the Bible says today is the day of salvation.
Ndio mara Biblia inasema ya kwamba leo ni siku ya wokovu.
Today, if you hear his voice, don't harden your heart.
Leo ukisikia sauti yake usifanye moyo wako kuwa mgumu.
The name of Jesus is available today.
Jina la Yesu Kristo lipo hapa tayari.
He is the door.
Yeye ndiye mlango.
No other name can save.
Hakuna jina lingine linaweza kuokoa.
You know some people.
Unajua watu fulani.
If you were to interview them with the microphone.
Kama unataka kuwauliza maswali fulani ukitumia mikrofone.
And I would go to the first person.
Naenda kwa mtu wa kwanza.
I would ask them.
Nitamuuliza.
Are you born again?
Umezaliwa mara ya pili?
Are you saved?
Wewe umeokoka?
Are you going to heaven?
Unaenda mbinguni?
I get many different answers.
Nitapata majibu tofauti mengi sana.
But one man may say,
lakini kuna mmoja yeye anaweza sema,
oh yes,
ah ndio,
I am saved.
Mimi ninaokoka.
And then I say to him,
na mimi nitamwambia,
what makes you saved? How do you know?
Kitu gani kinafanya uokoke? Unajuaje kama unaokoka?
He says, I sing in the choir.
Atasema, unajua? Mimi naimba ndani ya kwaya.
I go to church every Sunday.
Mimi naendaga kukanisa kila dimanche.
Listen.
Sikia nikwambie.
Going to church does not make you a Christian.
Kwenda kanisani haiwezi kukufanya kuwa Mkristo.
Let's say that Bishop and myself, we took our chairs.
Acha tuseme tunachukua viti vyetu,
and we put our chairs in the workshop where they fix the cars.
Tunaweka viti vyetu ndani ya garage mahali wanatengeneza magari.
Every Sunday we faithfully took our chair to the garage.
Kila siku ya Mungu kwa uaminifu tunachukua viti vyetu tunaenda tunatia mule mu garage.
And we sat in the garage for 1 hour.
Na tunaikaa mule mu garage kwa saa moja.
And we even made noises like a car.
Na sasa wakati mwingine tunafanya hata makelele sawa moto gari.
Does that make us a car?
Eske ile natufanya siwe sisi tuwe metogari?
Never, never, never.
Kamwe, kamwe, kamwe.
Never.
Kamwe.
Neither going to church.
Kadhalika kwenda kanisani
makes you a Christian.
Haiwezi kufanya kuwa Mkristo.
No church can save you.
Hakuna kanisa inaweza kukuokoa.
My church cannot save you.
Kanisa langu haliwezi kukuokoa.
Even the bishop's church cannot save you.
Hata kanisa la mtumishi wa Mungu haliwezi kukuokoa.
Even the pope cannot save you. save you.
Hata papa wa Roma hawezi kukuokoa.
Why not?
Sababu gani hawezi?
Because no church died for you.
Kwa sababu hakuna kanisa lililokufa kwa ajili yako.
Only Jesus died for you.
Ni Yesu tu ndiye alikufa kwa ajili yako.
Only Jesus can save you.
Ni Yesu tu ndiye anaweza kukuokoa.
Amen.
Amen.
Jesus is the Savior.
Yesu Kristo ni Mwokozi.
By his blood, by what he did on the cross.
Kwa damu yake na kwa kazi aliyofanya msalabani.
Salvation is for all.
Wokovu ni kwa wote.
Jesus did not only come for the strong.
Yesu Kristo hakuja tu kwa wale wenye nguvu.
He came for the weak.
Alikuja hata kwa wale wadhaifu.
He did not only come for the saints.
Hakukuja tu kwa wale watakatifu.
He came for the sinner.
Alikuja pia kwa wenye dhambi.
Jesus did not only come for the good.
Yesu hakukuja tu kwa wale watu wazuri.
He came for the bad.
Alikuja pia kwa wale watu wabaya.
It's not his will for one to perish.
Sio mapenzi yake kwamba mmoja apotee au aangamie katika moto.
He's willing to forgive all.
Yupo tayari kusamehe wote.
But you must call upon his name.
Lakini kitu moja ni kwamba unapaswa kuliitia jina lake.
And if we refuse,
na ukikataa,
we are condemned already.
Utakuwa tayari umeshahukumiwa.
Now you say,
utasema, ah,
you tell us God is a God of love.
Wewe umetuambia Mungu ni pendo.
How can a God who says he loves us condemn us to hell?
Unawezaje kusema yule Mungu mwenyewe anatupenda anaweza tena kutuhukumu na kututupa moto wa jehanamu?
He says he loves me.
Anasema ananipenda.
And now he will make me burn in hell.
Sasa ataendaje kunichoma katika moto wa jehanamu?
Can he love me?
Eske ni kweli ananipenda?
You want to know my answer?
Unataka kujua jibu langu?
I will tell you.
Nakwambia.
There was a king.
Kulikuwa mfalme mmoja.
Very righteous king.
Mfalme ambaye alikuwa mwenye haki kweli.
And when this king made a decree and a law,
na sasa yule mfalme wakati mmoja akaweka sheria fulani,
he never changed. He never went back on his word.
Na ile sheria yake ni yeye hawezi kuibadilisha na hawezi kurudi nyuma ya ile sheria yake.
So this king made a law.
Sasa huyu mfalme akafanya sheria yake.
He said anybody,
akasema kila yeyote yule,
anybody,
kila yeyote,
that is caught stealing,
mwenye atakamatika katika kuiba ama katika wizi,
they will be punished with 30 lashes on the back.
Atapigwa mafimbo makumi tatu kumgongo wake.
He said, this is my law.
Akasema, hii ni sheria yangu.
Let it be written, let it be established.
Acha iandikwe na ikamilishwe.
Now, the king's attendants,
sasa wale wote ambao walikuwa kwa ile mkutano,
they look very worried.
Wakasikia boga kweli.
Some months later,
na miezi kadhaa iliyopita,
the king asked them,
mfalme akawauliza,
he said, what's the matter?
Kuna kitu gani haiendeki? Kitu gani haiendeki?
They said, king, how shall we tell you?
Wakasema mfalme, acha tukwambie.
Your mother,
mama yako,
the one you love so much,
yule umpendaye sana,
she has been found stealing.
Amekamatika iko na iba.
And she's guilty.
Na ana makosa.
There's no doubt.
Hakuna hata mashaka.
Now they were watching.
Sasa walikuwa wanaangalia.
What will the king do?
Mfalme atafanya nini?
He says he loves his mother.
Anasema anapenda mama yake.
Will he punish the one he loves?
Eske ataweza kumupinia kumpa malipizi yule ampendaye?
Or will the king go against his law and pardon the mother?
Au mfalme ataenda kinyume cha sheria yake na kumwacha mama yake huru?
The judgment day came.
Basi yule ambaye anahusika na hukumu akaja.
It was obvious the mother was guilty.
ilikuwa jambo la huzuni kwa sababu mama ameonekana ana makosa.
The king gave the decree, guilty.
Mfalme akatoa amri akasema ahukumiwe.
Let her receive the punishment.
Acha apokee malipizi ile ambayo inastahili.
The people looked.
Watu wakaangalia.
We thought the king loved his mother.
Sisi tuko tunafikiri mfalme anapendaka mama yake.
And now he will punish the one he loves.
Na sasa anataka kumpa malipizi yule ampendaye.
The soldiers came, they took the mother.
Askari wakaja wakachukua mama yake.
And they were going to take her outside and beat her.
Na sasa walipaswa wampeleke nje na wampige ile mapigo makumi tatu.
When the king commanded them to stop.
Na mara moja mfalme akamwambia stop.
The king went to the soldiers. He took his royal robe off.
Mfalme akaenda pale kwenye wale askari wapo, akachukua koti yake ya kifalme, akaiskosha akaitupa.
He exposed his back.
Akaweka mgongo wake wazi.
He said, mother,
akasema mama,
I love you.
Mimi nakupenda.
Move out of the way.
Toka mjia, wende pembeni mama.
May your punishment be on my back.
Acha malipizi yako iwe kwa mgongo yangu.
Amen.
Amen.
People of Butembo.
Wandugu wa Butembo.
Jesus Christ loves you.
Yesu anakupenda.
He took your punishment on the cross.
Amekamata malipizi yako kwa msalaba.
He died for you.
Amekufa kwa ajili yako.
So that you don't have to die.
Ili kwamba wewe usife.
But if you refuse what he has done for you.
Lakini kama ukikataa yale ambayo alifanya kwa ajili yako,
you will receive the full punishment.
Mimi nakwambia utapata yale malipizi tena yote kwa ujumla.
Jesus Christ is the door.
Yesu Kristo ni mlango.
There's no other name.
Hakuna jina lingine.
There's no other way.
Hakuna njia nyingine.
He has come to save.
Amekuja kuokoa.
He came. You know, our religion is different from other religions.
Unajua dini yetu inaweza kuwa tofauti na madini zingine.
All other religions, they seek their God.
Na madini zingine wanatafuta Mungu wao.
In some religions, they have to crawl on their knees for 1 kilometer.
Na zingine dini wanapaswa kupiga magoti, kwa magoti wanatembea kilomita hata mzima.
But Jesus is different.
Lakini Yesu yeye ni tofauti.
He comes to seek us.
Amekuja kututafuta sisi.
He came to seek us.
Alikuja kututafuta sisi.
To save us.
Kutuokoa.
Our religion is different.
Madini zetu ziko tofauti.
All other religions, they must pray. They have to pray.
Unajua madini zingine zinapaswa ziombe. Zinapaswa ziombe.
But our God is seated at the right hand of the Father and ever liveth to make intercession for us.
Lakini Bwana wetu yeye anakaa mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Baba iko na tuombea.
Amen.
Amen.
Jesus praying for us.
Yesu Kristo yupo na tuombea.
He loves you.
Anakupenda.
He cares for you.
Anakushughulikia.
He has come not to catch you.
Amekuja sio kama kukushika kama vile majeshi.
He has come to save you.
Amekuja kukuokoa.
But you must call on his name.
Lakini kitu moja kwa pale unapaswa uliitie jina lake.
He is the door.
Yeye ndiye mlango.
Can I tell you some facts about the door?
Nataka nikwambie mambo fulani kuhusu habari ya mlango.
In the Gospel of Luke,
katika Injili ya Luka mtakatifu,
Luke 13:24,
Luka sura ya 13 na mstari wa 12:4,
the Bible says, make every effort to enter through the narrow door.
Biblia inasema fanya yote iwezekanayo upate kuingia kwa mlango mwembamba.
Because many will want to enter but will not be able to enter.
Kwa sababu wengi watataka waingie lakini hawataweza kuingia.
The door is narrow.
Mlango ni mwembamba.
Many will arrive at that door.
Na wengi watafika kwa mlango ule.
and they will want to enter,
na watatafuta waingie,
but will not be able to enter,
lakini hawataweza kuingia.
Let me give you an example.
Acha nikupatie mfano moja.
You know some brothers,
unajua kuna ndugu kwa ndugu fulani,
they come to church on Sunday,
wanakuja kanisani siku ya Mungu,
they've got their Bible,
wanakuja na Biblia zao,
and they know how to talk the talk,
na wanachua jinsi gani ya kuzungumza.
They put on a very holy voice,
wanakuwa na ile sauti takatifu.
Hallelujah,
hallelujah.
And they carry their Bible,
na wanashika Biblia zao,
but they're not really saved,
lakini wao hawaokoke.
But they claim to be saved,
lakini wanakuja ili waokoke.
They say hey,
wanasema hey,
I'm saved from the belt up.
Mimi naokoka tangu hapa kukiuno mpaka juu.
But from my belt down.
Akitoka hapa kukiuno mpaka chini.
When I see a beautiful woman.
Nikiona tu mwanamke kiana.
I cannot resist.
Siwezi resist.
I'm a male.
Basi unajua mosheri wangu niko mwanaume, niko mwanaume.
God made me that way.
Na Mungu ndiye aliniumba basi hakuna mwaye.
Oh, but the same God who made you that way can give you self control.
Lakini yule yule Mungu mwenye alikuumba vile anaweza kukupatia mkisi ya kuweza kuwa na kiasi na kujichunguza mwenyewe.
Now, supposing that person died.
Tufikiria kwamba kama yule mtu anafariki.
They arrive at the gate of heaven.
Anakuja kumlango wa mbingu,
narrow door,
mlango mwembamba.
They say hey angel, I've arrived.
Anasema malaika, oh mimi nakuja.
Check that book, my name should be there.
Chukua ile kitabu, jina langu liko pale.
And the angel looks in the book of life.
Ndipo malaika anaangalia kwenye kitabu cha uzima.
Says your name is not here.
Sema jina lako haliko hapo mofe.
No, they say
pana pana,
there must be a mistake.
Barabashuko walifanya error.
I play guitar in the church.
Mimi ndo mpiga gitari mu kanisa yetu.
But the angel says to him,
malaika akamwambia, malaika akamwonesha,
what?
Nini?
You want to come in?
Unataka kuingia ndani?
Inside heaven?
Umu ndani ya mbingu?
You can be sure that no immoral person may enter this door.
Uwe na uhakika ya kwamba hakuna kitu kichafu kitakachoingia kwa mlango huu.
No fornicator.
Usharati haitaingia.
No impure, no greedy.
Wale wachafu, wale wenye tamaa, wenye kujipenda, wenye hawawezi kuingia.
No idolater.
Wale ambao wanaabudu sanamu hawataingia.
Oh, he says, no angel, check again.
Sa malaika, malaika, no, angalia mzuri.
There must be a mistake.
Unapaswa kuwa error walifanya.
The angel says, no mistake.
Na malaika atamwambia, hakuna error.
Tell me,
niambie,
will the angel come with a big sword?
Malaika, eski, atakuya na kisu mwakaba.
And say okay.
Na sema okay.
We come to do something.
Sasa tunataka kufanya kitu fulani.
We going to cut you in half.
Tunataka kukata kipande.
We send the top half to heaven.
Hii partia yulu yenyewe haikuwa na mambo mabaya, basi tutaitia mbinguni.
The bottom half to hell.
Na huko wenyewe kulikuwa ile baafere ile ya kumoto wa jehanamu.
Will that happen?
Eske hili inaweza kufanyika?
Hapana.
Hapana.
Will take that man directly to hell.
Itamchukua yule mtu mara moja kwa moto wa jehanamu.
There's no such thing as half saved.
Hakuna habari ya kuokolewa kipande.
You can fool your pastor.
Unaweza danganya mchungaji wako.
You can even fool the other people in the church.
Unaweza danganya wengine ndani ya kanisa.
But you can never fool the living God.
Lakini kamwe hauwezi kumdanganya Mungu aliye hai.
Amen. The Bible says the door is narrow.
Biblia inasema mlango yule ni mwembamba.
It reminds me of an illustration.
Inanikumbusha habari moja fulani.
You know, market day, the mothers put heavy loads on their back.
Unajua siku ya soko, mama yote kutoka kule vijijini wanakuwa wote na mizigo mkumgongo.
Maybe one has bananas.
Mwingine saa nyingine anabeba kumgongo mandizi.
another potatoes, another sugar cane, and then they walk to the market. Many, many hours. Well, one day, the mayor of the village came to the mothers. He said, "Mothers, I've got wonderful news for you. Tomorrow there will be a bus for every mother desiring to go to the market. And that bus will be free of charge." They were waiting.
With bananas.
The bus arrived. The door opened. But there was one problem. The door was narrow. That mother wanted to enter. But she could not enter. She wriggled. She pressed. But she could not enter. Eventually,
Nasasa,
another mother said, enough.
Mama,
move, let me try. And she came with potatoes.
Mama,
she tried sideways. She pressed. She
wriggled.
But the door was too narrow. The third mother,
Mama,
she said, move. Let me try. She had sugar cane. She put reverse.
There.
She went in reverse. She
wriggled.
She could not enter. And then the driver of the bus came.
Sasa chauffeur wa ile bisi akakuja.
He said, "Mothers,
akawaambia mama wa mama,
if you want to enter the narrow door,
kama unataka kuingia kwa mlango mwembamba,
you must remove from your back the burden you are carrying.
Unapaswa kutua toka kumgongo yako ile mizigo yenyewe unabeba.
Remove the bananas.
Tosha ile mandizi.
Remove the potatoes.
Tosha viazi ile.
Enter the door.
Ingia sasa kwa mlango,
and then take your bananas."
Amen.
What do I want to say? If you and I want to enter the narrow door of heaven, and we are carrying on our back a heavy load, a heavy burden of sin, we have to first come to the cross at Calvary. We kneel down at
Calvary,
and at Calvary burdens are lifted.
Mizigo inaondolewa.
Jesus removes our sin.
Yesu Kristo anaondoa dhambi zetu.
And then one day when we arrive at the narrow door,
na siku moja tutakapofika mbele ya ule mlango mwembamba,
we will easily be able to enter.
Tutaingia kwa urahisi wote.
Hallelujah.
Amen.
In heaven,
mbinguni,
nobody who's a sinner will get through.
Hakuna mwenye zambi atakayeingia.
They are only blood washed, forgiven people.
Ni watu tu wale ambao wameoshwa na damu ya Yesu Kristo na kutakaswa, wamesamehewa dhambi zao, ndio watakaoingia.
In heaven there is no denomination.
Kule mbinguni hakuna majina ya madini.
There's only people that are forgiven.
Ni watu tu wale ambao wamesamehewa.
Only people whose sins are washed away.
Ni watu tu wale ambao madhambi yao imesafishwa na kuondolewa.
Jesus is the door.
Yesu Kristo ndiye mlango.
The door is narrow.
Mlango ni mwembamba.
We must confess our sin to him.
Tunapaswa tutubu dhambi zetu kwake.
And he is faithful and just to forgive you.
Na yeye ni mwaminifu na wa haki ili apate kusamehe.
And cleanse you from all all unrighteousness.
Na kukutakasa toka machafu yote ulikuwa nayo katika maisha yako.
But I want to tell you about one more door.
Lakini nataka nikwambie habari ya mlango mwingine.
This is a simple door.
Hii ni mlango tu wa kawaida.
It's the door of my heart.
Ni mlango wa moyo wangu.
The book of Psalms.
Kitabu cha Zaburi.
Psalm 24.
Zaburi 24.
And verse number 7 to 10.
Na mstari wa 7 mpaka wa 10.
It uses some old English language.
Inatumia katika Biblia ya Kiingereza usemi wa zamani wa Kiingereza.
It simply says, "Lift up your heads, O ye gates."
Na inataka kusema hivi ya kwamba uinue kichwa chako.
What does that mean?
Ile inamaanisha nini?
It simply means open wide the door.
Inataka kumaanisha tufungua mlango wako.
Open wide the gate.
Ufungue wazi mlango wako.
Let the King of Glory in.
Acha mfalme wa utukufu aingie ndani.
Who is the King of Glory?
Yule mfalme wa utukufu ndio nani?
The Lord strong and mighty.
Ni yule Bwana mwenye nguvu na mwenye uwezo.
The one who never loses a battle.
Yule ambaye hawezi hata siku moja kushindwa vita.
Now,
sasa,
where is that door that we must open?
Mlango ule ambao sisi tunapaswa kufungua. Uko wapi?
To let the King of Glory in.
Ili kumwacha mfalme wa utukufu aingie.
The door is in our heart.
Mlango yule uko ndani ya moyo wetu.
We must open wide the door of our heart and let him in.
Tunapaswa kufungua mlango wa moyo wetu na kumwacha yeye aingie ndani.
Jesus wants to come into your heart.
Yesu Kristo anataka aingie ndani ya moyo wako.
He's knocking.
Yeye anabisha mlango, anapiga hodi.
He wants to come in.
Anataka aingie ndani.
But some people,
lakini unajua kuna watu fulani,
they keep the door closed.
Wanaendelea kufunga mlango wa moyo wao.
They don't want to let him in.
Hawataki kumwacha Yesu aingie ndani.
Why not?
Kwa sababu gani?
Can I tell you?
Unataka nikwambie?
Do you want to hear another story?
Unataka kusikia historia nyingine? Mnasema nguvu wa ndugu.
Amen.
Unataka kusikia historia nyingine?
Hallelujah.
Amen.
Now, there was a young man.
Kulikuwa kijana mmoja.
He was a soldier.
Yeye alikuwa askari jeshi.
But he had just married.
Lakini alikuwa tu anatoka kumaliza kuoa.
Beautiful young lady.
Alioa msichana mmoja mrembo.
He kept a photograph of his wife in a pocket.
Akachunga foto ya bibi yake mfuko.
He loved his wife.
Na alikuwa amempenda mke wake kweli.
But the war began to get worse.
Sasa,
and worse.
Vita ilikuwa na ikaendelea kuwa mbaya zaidi.
And he was called to the front line.
Na yeye kwa vita aliitwa akawekwa kwa mstari wa kwanza kule kuvita.
He was captured and taken prisoner of war.
Na akaweza kuwa kuanguka mwambiskade akakuwa prisoner de guerre.
And while he was sitting in the prison camp.
Na wakati yule alikuwa kule kukaa ya prisoner de guerre.
This happened in the Second World War.
Hii ni jambo ambalo lilitokea wakati wa Deuxième Guerre Mondiale.
He was sitting there.
Alikuwa anakaa pale.
He said, "Oh, will I see my Margaret again?"
Iko nafikiri eske ndamuona tena Margarita wangu bado.
He looked at the photograph.
Anaangalia foto.
Oh, I miss my Margaret.
Yo, mimi namukosa Margarita wangu.
Look at my wife.
Angalia, anaonesha wenzake, angalia bibi yangu.
Isn't she beautiful?
Oh, mnaona siko kiana.
Mwah, I want to see Margaret.
Nataka nimuone Margarita wangu.
But he sat day after day, month after month.
Lakini alikaa siku ikapita, ingine kapita. Mwezi kapita, miezi kapita.
1 year, 2 years.
Mwaka ikapita, mwaka wa pili.
He said, "Will I ever see Margaret again?"
Akasema, "Eske ndamuonaka tena Margarita wangu vrema."
But one day,
lakini siku moja,
they came into the prison camp with good news.
Kukuja habari moja ndani ya kaya ya maprisonier.
They said, "The war is over."
Wakatangaza habari ya kwamba vita imekwisha.
Oh, he said, "I will go home. I will see Margaret."
Oh, kweli nataka rudia nyumbani, naona Margarita.
He was taken taken home.
He aliweza kuchukuliwa arudi nyumbani
kwake. He arrived at his village.
Akafika mu village yake.
He saw all the houses bombed, burnt with fire.
Akaona manyumba yote ya mu village yao yote melunguzwa.
He began to tremble.
Akaanza kutetemeka.
Is Margaret alive?
Eske Margarita wangali mzima bandugu?
He ran down the road.
Akaenda haraka sana kumunjia.
He came around the corner.
Alipokunja lukumba tu.
And there he saw his house.
Ale akaona nyumba yake.
No damage.
Nyumba yake haikuharibika kamwe.
The moment had come.
Na akasema, to wakati nilikuwa na.
He knocked on the door.
Akapiga hodi kwenye mlango.
Then he heard those footsteps.
Nandipo akasikia shindo za miguu.
Oh, he had been dreaming of this moment.
Alikuwa iko na lota siku zote zile, siku ile ambayo imefika sasa.
Margaret opened the door.
Margarita akafungua mlango.
He cried out.
Akapiga kelele kwa sauti.
Margaret, it is me, your husband.
Margarita, ni mie bwana yako.
I have come home.
Nimekuja kurudi nyumbani.
Margaret looked at him.
Margarita kamwangalia.
She closed the door.
Akafunga mlango.
And she locked the door.
Na akafunga na fungulo.
Oh, he was banging on the door.
Na kendelea kukonga tuku mlango.
Open!
Fungula!
But Margaret did not open.
Lakini Margarita hakufungula ile mlango.
Why not?
Sababu gani hakufungula ile mlango?
Because inside,
kwa sababu ndani mule mnyumba,
was another man.
Mulikuwa modesha bwana mwingine.
Inside,
ndani mule mnyumba,
was the wrong man.
Mulikuwa bwana mwingine habara.
Margaret should have opened the door.
Japo angelifungula tu mlango,
the husband would have come in.
Na bwana yake angeingia ndani.
He would have seen that man.
Na angemwona yule habara.
He would have taken him by the throat and shaken him.
Na angekamata yule habara na mutikisa.
And kicked him out.
Piga kipasi nje.
People of Butembo.
Wandugu wa Butembo.
Jesus is knocking at the door of many hearts.
Yesu Kristo yupo napiga hodi kwenye milango ya mioyo mingi.
But people keep the door closed tightly.
Lakini watu wengi wanaendelea kufunga mioyo yao tena sana.
They don't want to open to Jesus.
Hawataki wafungue mioyo yao kwa Yesu.
Why not?
Sababu gani?
Because inside their heart,
kwa sababu ndani ya mioyo yao,
is another man.
Kuna bwana mwingine.
Who is that other man?
Yule bwana mwingine ni nani? Shetani.
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 Is in their heart.
Yupo ndani ya mioyo yao.
But open the door.
Lakini wangelifungua milango
yao. The King of Glory.
Na mfalme wa utukufu.
The Lord strong and mighty.
Bwana mwenye nguvu na mwenye uwezo.
He will come in.
Angelikuta ningia ndani.
He will find that demon, that devil. Angelikuta
sile mapepo shetani yule ndani.
He will grab that devil by the throat.
Hata kumfime.
And kick it out. Some people,
wandu watu mbalimbali,
they claim to be born again.
Wao wanasema kwa midomo yao wameokoka.
But there was never a day,
lakini hata siku moja,
that they opened their heart.
Hawajafungua mioyo milango ya mioyo yao.
There was never a day that Jesus came into their heart.
Hakuna hata siku moja yenye Yesu alishapata nafasi ya kuingia ndani ya mioyo yao.
And kicked out every devil.
Na kuweza kufukuza nje kila pepo.
Jesus wants to kick out every devil.
Yesu Kristo anataka afukuze nje ya maisha yako kila pepo.
Can I give you a Bible example?
Nataka nikupatie mfano fulani wa Biblia.
One day,
siku moja,
Jesus went to the temple.
Yesu Kristo alikuwa akienda hekaluni.
And when he saw at the temple those that bought and sold,
akaona wale watu ambao wapo wanafanya biashara.
He saw the money changers.
Akaona wale wa kushanje franga wakambiste.
They had their piles of coins. coins.
Walikuwa pale pesa wanazipanga kweli.
He saw those that sold the doves and the goats.
Aliona wale wengine wanaosha njiwa, wengine wanaosha mbuzi.
And he said,
na akasema,
my house shall be called a house of prayer.
Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala.
But you have made it a den of thieves.
Lakini nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi.
And Jesus turned over the tables.
Ndipo Yesu akapindua meza zote.
He took three cords and made a whip.
Alikamata ile nguo yake akafanya sawa vile mkaba.
And he drove out of the temple everyone that bought and sold.
Na alikamata ile akawashatula wote akapiga na kufunguza nje.
He cleansed the temple.
Akasafisha hekalu.
Was there a day
kulikuwa siku
that Jesus came into your heart?
Eske kuko siku ile ambayo Yesu alishakuja na kuingia mroho yako?
And cleanse the temple.
Na kusafisha hekalu ambao ni moyo wako.
Kick out every devil.
Na kufukuza kila pepo.
Was there a day?
Eske ile siku ilishafanyika maisha yako?
That your heart was clean.
Ambayo moyo wako umesafishwa.
If there was never a day.
Na kama siku ile bado hayafika maisha yako,
that you opened your heart,
ambayo umefungua moyo wako,
that Jesus came in,
na Yesu Kristo akaingia ndani,
that Jesus cleansed the temple,
na Yesu Kristo akasafisha na kutakasa hekalu,
then I doubt whether you truly understood salvation.
Kama ile siku hayafanyika maisha yako, nina mashaka ya kwamba wewe ni Mkristo wa kweli.
But I want to tell you now,
lakini nataka nikwambie leo,
Jesus is here.
Yesu Kristo yupo hapa.
If you open your heart,
ukifungua moyo wako,
he will come in.
Yeye atakuja ndani.
He will cleanse you.
Atakusafisha.
He will forgive you.
Atakusamehe.
He will wash your sins away.
Atasafisha dhambi zako na kuziondoa.
It doesn't matter what wrong you have done.
Haijalishi mabaya yenye umefanya.
But if you confess your sin to him,
lakini ukitubu dhambi zako kwake,
he will forgive you.
Atakusamehe.
Hallelujah.
Hallelujah.
I want every head bowed.
Nataka kila mtu ainamishwe kichwa chake.
Father, we thank you for your word.
Baba, tunakushukuru kwa neno lako.
We thank you that you have spoken to us.
Tunashukuru maana umezungumza nasi.
Father, every person that has not opened their heart.
Baba, kila yeyote mwenye hakufungua moyo wake bado,
I pray that you now would knock on the door of their heart.
Ninakuomba Baba kwa saa hizi, gonga hodi kwenye mlango wa moyo wake.
Now the moment has come.
Sasa muda umefika.
If you now want to open your heart,
sasa kama unataka kufungua moyo wako,
and invite the Lord Jesus Christ to come in,
na kualika Yesu Kristo aingie ndani,
I want you as a sign to heaven.
Nataka upate kuonesha alama kama vile unaonesha alama kwa mbingu.
I want you to raise your hand.
Uinue mkono wako juu kama
and say
unataka
yes.
Unataka kufungua moyo wako.
Yes, Lord Jesus.
Ndio Yesu nataka uingie.
I open my heart.
Nafungua moyo wangu.
I want you to come in.
Nataka uingie ndani.
Come in, Lord.
Ingia ndani, Yesu Kristo.
Kick out every devil.
Fukuza mapepo yote ndani yangu.
If that is you,
kama ni wewe unahitaji hiyo,
lift your hand up and hold it high.
Inua mkono wako juu kabisa.
And say yes, Jesus.
Na useme ndio Yesu.
Yes, Lord Jesus.
Ndio Bwana Yesu.
I now want to open the door.
Nataka sasa nifungue mlango wa moyo wangu.
I want us all in respect to Jesus Christ.
Nataka sie wote kwa kuonesha alama ya utiifu mbele wa yeye ya Yesu.
I want us to stand to our feet.
Ninawaomba tupate kusimama kwa miguu yetu.
This is a holy moment.
Hii ni muda mtakatifu.
When Jesus comes in.
Ambayo Yesu anataka kuingia ndani ya mioyo ya watu.
When he saves a sinner.
Wakati ya kuokoa wenye dhambi.
When he washes the sins away.
Wakati iko na safisha dhambi zote na kuziondoa.
When he makes you brand new.
Na kuweza kufanya kuwa mtu mpya.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now if you have understood the gospel.
Kama sasa wewe umesikia injili,
and you want to open your heart.
Na unataka kufungua moyo wako.
We are going to pray.
Tunataka kuomba.
And call on the name of Jesus.
Na kuita jina la Yesu Kristo.
If you now want to pray,
kama unataka kuomba pamoja nasi,
lift up your hand.
Inua mkono wako juu.
Hallelujah.
Hallelujah.
I want you to pray loud and clear after Bishop Uwezu.
Nataka uombe kwa sauti kubwa tena wazi nyuma ya maneno tutakao tunasema.
I want you to say.
Nataka useme hivi.
Father, I come to you.
Baba, nakuja kwako. Kwa sauti kubwa.
In the mighty name of Jesus.
Kwa jina la Yesu Kristo.
You are the Savior.
Wewe ndiwe Mwokozi.
The name of Jesus.
Naita jina la Yesu.
I confess my sin to you.
Natubu zambi zangu kwako.
Remove the burden of sin.
Ondoa juu yangu mizigo ya zambi.
I now open my heart.
Nafumua sasa moyo wangu.
Come in, Lord Jesus.
Ingia ndani, Bwana Yesu.
Kick out every devil.
Fukuza mapepo yote ndani yangu.
Make me brand new.
Unifanye kiumbe kipya.
I now believe.
Sasa naamini.
And I confess with my mouth.
Na ninakiri kwa kinywa changu.
Jesus Christ is my Lord and Savior.
Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wangu.
Amen.
Amen. Amen. Vigele shangwe kwa Bwana Yesu.
Amen.
Amen. Amen. Inua mkono wako juu.
I'm going to call Sister Shireen to pray a prayer of blessing over you.
Nataka kumwomba Mama Shireen akuje aombe maombi ya baraka juu yako.
And she's going to pray for you.
Na atakuombea.
Hallelujah.
Amen.
Father, in Jesus' name,
Baba, katika jina la Yesu,
I thank you that everyone here that is called upon your name,
na kushukuru Bwana kwa maana kila mtu amelitia jina lako hapa,
have repented of their sin,
kwa kila mtu ambaye ametubu dhambi zake,
Lord, as they turn to you,
wamegeukia wewe Bwana,
Lord, you will reveal yourself to them,
Bwana utajifunua na kujidhihirisha mwenyewe kwao,
and they will come to know Jesus,
na watafikia kujua Yesu.
Lord, I thank you for those that tonight who have met with you.
Baba, nakushukuru kwa wale ambao wamekutana na wewe magharibi ya leo.
I pray God that the peace of God.
Naomba Bwana kwamba amani ya Mungu.
Will fill each heart.
Itajaza kila roho.
And that they may know your presence.
Ili kwamba wajue presence yako.
They may know that you've forgiven them.
Wajue kwamba umewasamehe.
And that tonight, this night, they've passed from darkness to light.
Na kwamba magharibi ya leo wametoka katika dunia ya giza na kuingia ndani ya nuru.
From the power of Satan to the power of God.
Wametoka katika nguvu za shetani na kuingia katika nguvu za Mungu.
Lord, pour your Holy Spirit upon each one of them.
Bwana, umwange roho wako juu ya kila mmoja wao.
Give them a desire and a hunger to follow you from this day.
Wapatie haja na njaa ya kufuata wewe.
In Jesus' name we pray.
Katika jina la Yesu tunaomba.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
If you pray that prayer, keep your hand raised.
Kama umeomba hiyo maombi, endelea kuweka mkono wako juu.
Because we have protocol.
Kwa sababu sasa tuko na protocol.
Where are the protocol?
Wale wa protocol wapo wapi wa pepe?
Protocol, wave your hands.
Pepe wa protocol kwenye mkono.
We have some follow-up books.
Tuko na vitabu ambavyo tumeandaa kwa ajili ya
record your decision.
Wafuasi watakamata decision yako.
We're going to ask for the protocol to move around and just distribute the books and to take the decisions.
Na wa protocol watazunguka na ukamata uamuzi wako na wanakuambia wana